maisha. Najiunga nawe mpenzi, raha mpaka mwisho.
Forever love you, forever. Humanity, love you, forever.